murderer. Katimbulira byembera nkola, nkyayise bikusumbuwa, leka nyumize byali byalema. Kansuubira sikusumbuwe, tumusange ko wadde ne bala, guno omukwano nze ngwesiga.
Ng'omukwano guno, ng'omukwano guno. Baby love it now, baby love it now. Ng'omukwano guno, ng'omukwano guno nfa. Baby love it, baby love it now. Wabula kimuli kyange, jakwagala mpita wentuka.
Kimuli kyange, sikugabane nga ne wendwala.
Kimuli kyange, jakwagala mpita wentuka.
Kimuli kyange, sembera mpunye kukalosa.
Ebisenge by'omutima gw'onyagala bibi nga byetaaya. Kuba omutima gwange wano mpulira nnyo nga kwetaaga. Oli muzibu nnyo okusanga yakayaka nga ttoola. Onkuumira mu nsanyu baby ndaba twesaana.
Omukwano guno, omukwano guno. Baby lete no, baby lete no.
Ng'omukwano guno, ng'omukwano guno nfa. Baby love it, baby love it no. Wabula kimuli kyange, jakwagala mpita wentuka.
Kimuli kyange, sikugabane nga ne wendwala.
Kimuli kyange, jakwagala mpita wentuka.
Kimuli kyange, sembera mpunye kukalasa. Pretty, 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 pretty. As in me boy them pretty, sweetie, pretty, sweetie, pretty, pretty.
Baby, for me love, I'm into you. Chungamba, darling, I'm into you. Curse all the words as I come for you. Kugambe love, you know, dogo.
Na embuzo, ah, yeah. Oli jaje ni wangangu yiseko, ah, yeah. Onyambanga wengu yita.
Wala chumuli chame, jakwagala mpita wentuka.
Kimuli kyange, sikugabane nga ne wendwala.
Kimuli kyange, jakwagala mpita wentuka.
Kimuli kyange, sembera mpunye kukalasa.